Jo yamde no wittori min taji chapande tatidande studio kalangu ketin on kibaru jimode fulfulde Omar Hamad janganta wadi do masinaji isala walitigi nani ko e majji mbeni elawangal sarawnia kambari kanwoni lomtudo sarawnia aljima molugu maido asabe jabbido on pama moy woni sarawnia debbo kananke keso nani jangino be ligo tobe jandeji hakkudeji to andan der region difa hande o puddi murtere mingartana on do majjun yewtere meden pidina hande yatana halo do nafaka labal nimbe e chakantaraje mud gori janhirti yama yerno kalino de der ko e kibaruji meden bi altine bittido no leydi di fu andina subagol kananke debbo mo wuro lugu ta jiango ley departement mo dogandoche de moy woni o debbo kananke biado sarawnia kambari gube kaya dum woni jaado der lenyol sarawnia lugo nani ko wi bandi min aliyo baba jaado yewtide e makko
kambay ete dey nande lugu anka e hita
kambay oni do lugurima o mauni sedda gadam den shetimu kandu wari adimu jogo wimo fa o mauni e jungo makko dum o dewla hande ni duubi makko chapande jeetati didde makko tato e worbe ko o sube o watte sarawnia tudu don o tawano he jondi kiloji sappo hedde e lugu kanko woni sarawnia sappo e jeddabo cubaado watta lawol tatabol ni ko lefol gol endan no warta der baade amin do endan awasha sarawnia maydo o aduwa jeha. Shetumu mujogi sarawnia handen o kandu late keno sarawnia. Iwu ya lugu kan hiete. Kada magaji odu na kumayi no wala.
Da sarawta da magaji nsede muto yana yi.
Eko tande region di fato jangi nobe ligo tobe be jandeji hakkundeji puddi murtere mudon ko balde nayi nangude handen alarba o ko sabbi bini nde murtere dum woni rafi yobude be njobdiji mabbe nde handi yeruno jariri labo saidu secrétaire général syndicat janginobe ligo tobe jandeji hakkundeji famini bandimin Maina Abdullahi Illadifa
murtarde en kawon murtar dida bere gan gonnati noddai jodo hale hebude motsola sador maji itawa chaka mudum e mabbe misali sador maji harko darta adul janginobe ligotobe hokkude be lamba gollal gan janginobe ligotobe en nomila ko eto goddu wadani be go enden dum hana tugade domu wiude dum nawtorte be ade gollal be kokke lamba gollal do duubi ko jomu wadino jangina domun dum hani tugade hokke lamba gollal gonga gonnati Niger Post wadi be kimbawde mudum kono donno yoba jangino be endan der wakkati burtinol derol aranol adatebe golle be endan men jokkaaki gada mudum meden gidi duube duubi mudum duubi be endan kambe duubi ade golle de endan
ele wakati pewol e borgol kenduli dabbundeji di no kuje gonder sengoji leydi Niger idin fewa burde togo misali le departement mo cinta baraden to endan tawa to ardibe jangirde le koloji no jamire sarobe sukabe rena sukabe mu e be keba hisude nyawuji gon Mohammed Badamasi Uban Kade mawdo jangirde le kol pamaro nani ko wi alamin wa share challalol
so comme pedir sur ce problème du
min bauta wi do wakati pewol gol himbe tawa cinta baraden ko fama ni woni der jangirde lokkol sukabe galano garira no handiri fudo tukalo potorkoy gonkoy jardin d'enfant kan he sei he seppi kollitoje de gadanmi sarobe ni wonbe gatta hilnare be dena sukabe mabbe fadde be garata lokkol sukabe no fabbina sanne e garki lokkol ki fudo nyawuji ko woni der wakati o ko pewol waddata no hada be garki be gattane kadule pewol be kadedo be jara kulle ko feewi glas en non
de produit congelé
gamere enude sukabe jangobe l'école e hokkude jande be hokkude be jande lobere wadi ko gomnanti singi sigila nyibugol cuudi jangirde ko simo ujunaji tati o sigila du fudda kenan der dubu ujunaji didi eno gaay didi dum du tawa kenan e durwi didde jangirde cheke tawade der gallujana do der jemeni bin sigila o dubbe tati woni ko yajana yeru no Abdou Ali Munkaila dekotodo do secrétaire général gallure nyamay famineri mamman ada lamdi domo
au niveau national
ardido leddi meden ni anni yake nyibude garuje kala suuje jangobe be enden naata jangude der majji ko watta duni fa handen kanje ujunaji ji tati kan o ani nyibude der sigila odu ni fa handen ubere nyeme de enden kala suji keme jegom kan nyibote der jangirde pamareden nyibol kala suji di enden der jangirde pamareden golle mum puddama illa jegom lewur novembre itane dub ujuna didi e laso edi lokol valimu tombatu majjum wada miliyar go o cede sefa kanon hubere nyeme adi hukkude amma fa warde joni ni cede de enden kebi daki do sigila dubi tati odu itane fu miliyar kanon meri mawdo nyame o enden adi hukkude gambani je ire witine de enden dermu buluuji didi gadi der jangirde potorde ko bere nyame dego
du collège de la capitale
nanni bi'e kengam fa der juura onon gulu hita ummile bangere dar es salam de gallure nyame amma meido fay goto woni wadai der mun kano are kewde mbuli leemun yaru no neddo mo bononda gulu hita ngu hewti Viri bandirabe amin hebe yade to endan Asuman Abubakar e Mamanda Ada Lamdi bebe.
Wallahi go barawo
Gulo hite gen wadana wuro am kenga de kirabe dido godumi bibbe sappo e go on mido jodi wuro goto on minen jewta sai hite gen ummi gada cuudi amin wurti mido huuba mido tefa faaba der wakati momin goni o hendu kahe cekke jadata wala fu ko wurti der cuudi din nanga illa kadule leke den e talki sukabe ankaini wala fu ko wurti kabbe ni be barobe hite garay law na ko hite gen wati ko be garoy mido tefa balla gan wala banyo balla
bismillah
mbiya ni hautade e wakati natol ila mayo niger o no wodi faritereji kewdi misali dufol lanaji ndiam dungol dum do gam alla e borgol kenduli dabune de gam surude di bonondaji wadi ko mamman sarkin zergi dum woni mawdo jom en lanaji no watta dande yade e jolnobe kinno fadel alu yewtide makko
Loka wakati momin tawa minen gada kaseti to jon en lanaji diam deni alla wati lana jomun no hode himbe jeego o neddo hode himbe nayo na jo gandeni neddo hodi ko buri lana kan sembe hendu ummake to bononda no wada amma deni lana ma heway ba hendu ummake on wadata bononda fu minen he podugo hakkiloji himbe tabe accu ko waduno fillito kasen gandemun wakati fu lana diam no wada bononda de hikka de worde ni bononda wadi den de jaki yeso hebama himbe funo handi fama deni jomun salake min kollan horebe be jukka jomun neddo yaha jam jippo jam kampuri wi e lana moyni karufi neddo ummin hakkiloji wurofu
jogay kumanteno
tongingi min der region di fawadobe golle cedu e no kawra e chadale kewde harto yangoji mu en kambe dabbaji gombe no torribe ar awatirdeji ndin yeru no Boubacar Moussa Djibo ardido no kure to golle demal cedu watte mo buleram wiri bandi min Maina Abdullahi Lamdi domo
matsalam
imba sadarnan dan en sai awari areni gambisaji dalata degon neddo de wari illa subana sayari futro don en bisaji din en jemma non goni idinata idi bonnana himbe balla kamen gidi kaw woni diam hana way men gala diam dan en sai de men golliri moto pompono do en ingingimi idun anni ko burna amen no caadi nebban dan am moto pomp ma sai de men ciodi dan kasen idan caadi sanne degon e ceede nere non baano dedu waddani men balla ku pano solar men kebandiyan golle demal amen no jahan yeso de dum kewi yani keme kaliji amen bisaji no utira bonnande men undu yaadu yeso no
anci gaba sosai
ko wato sukabe ummatore hemre be commune walam le region tilaberi awrita be wada waldeji kam en kebi ballaga harto golle mu en demal cedum yeruno Abdul Karim Musa mer commune on famineri koro nga ballaka woni be kokke gollitirde gambatti Allah tobe nato e der pelle murtube Adama Dawaki Asuman Abubakar Lamdimo Abdul Karim Musa Mer on nani kowi
do komin walam miden cembin ina ummatore amin de enda hokka sembe demal dabune gal enda der kappo kula komin amin odu miden e durude ko watta diyan jarnirte dan hebu dan hejoradu min gada kaliji min ko wadi ummatore de enda golla der kaliji di enda de jodo de golla de hejora fadde mare ummade yihude yasin tefode cede na natode pelle bombe de ende gomnati lewru september hitan dubu juna didi e laso edidi waddani min balla moto pompiji chapande nay edidi hande ni no wodi nokkure modjinane cukabe ummatore wadobe hemre kokkani gam golla balla kadu miden gidino ummatore de enda tukkir har amin gam hebude erol tefoyde balla ka enda e gollude nokkuje de enda matore de enda kayre du woni sembe ko wadda yaadu yeso der cakan taraji an
pour développer notre commune.
Sai garten ar yewtere meden pindinal rafila bal himbe e cakan taraji mu en no kulle non chaban tode na wallaji kewdi do der leydi meden Niger dum do fino mo Usman Dambaji horejo federeja hokkobe abaruji do filla labal woni no jancha samne o famini e wiide du no hani dun sembin dina tawrede labal ngal wartana nimbe hunde mbawka Moktar Hammadu yottide makko
l'hygiène
labal himbe chakantaraje mu enno limti der kulle de deni kebake no beyde sembin dinde cellal himbe weltare hebu ngal labal de wala neddo no yawi nyawude dudal du ko wadda himbe nyawa maya rafi labal gal endan kan woni ko wadda ta dum he mabbe denne wala ko buri kebo labal gal endan der chakantaraare
noy dun sembin dinira himbe jokko duro hebu de labal faadu latano be boka
lebon
jonde labal har ko darto durum no fuddirani wadande himbe leedi Niger be enda ekkintinoje famtindebe ko neddo mabbe fu no hani non durwande ko watta labal gal enda hebu degal hebake du gal tabbita gan dudal jamaare leedi meden gala nyageje handen do milioji laso himbe leedi Niger himbe milioji sappo e jeddo fu e leedi Kupintu gam be gala nyageje der bale mabbe kaden himbe meden be enda de nyami to kebi fu boppata dereji di nyamiri di enda nokkuje kewde ayi an leedaji no buppi nokkuje to nyamduji chonnete do labi do bi meden di endan to nyamduuji ciottete gere majje hadde gotaaji no na takkol to buri taw dundu sabi bi umi kono haani himbe gadane ekkintinoje de endan bader saru suuji meden handen ni nyageje mu en laabal hejoray der majje der nokkuje de du ibbe nyawuji bura tawede sedda de neddo hakkilaki adan raabu dalila majjundu waddi ko ardido leedi Niger yami gattanol himbe pompi der alemu en himbe gadana ne dum ko yirna gandiyan de wala laabal wawa tabbiti ga rewbe no di lonna layba tasaje nondu fahan durwa wakati hayla mu en e tawre
labal
pelle darni de himbe leedi kewde no tawa der durwo findinde ko e himbe meden sembin indebe der tawrede labal misali iri RGA ko sabi labal gal yaadu yeso wala no hebe sanne der maggal
on pense que
himbe no mila ko labal gal enda seyni wi'e neddo no dikudo nano jon jawdi tawidu neddo fu labal no wodani dum ba neddo no talkanon no wodi tawre labal bandu e chakantaraje mum gan hisude nyawuji himbe leedi fu durogo enda e wata gan labal bandu e chakantaraje meden kan woni ko sembin dina cellal meden du
nous comportons c'est l'environnement
dawon to kibaruji meden tili e dengal fulfulde joni wala fuko bawden wiide sana en jetta Musa Hassan Sigilibe e Isa Lawali tawanodo do masinaji yamde joi mintaji la soy didi e joi njabodo Mutari Alhaji Muhammad wadda ko demgal Hausan Kore kripten to jamhirti.
Nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapane jetati 06 chapane jetati jetati chapane joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadi der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger